Tumesikia ripoti watu wameibiwa hata simu kwa barabara, duka zimevunjwa, kuna watu ambao wamenyang'anywa bidhaa zao, na hii haiwezi kutusaidia kuendeleza town yetu, uchumi ya town yetu na pia uchumi wa Nandi County katika mambo ya biashara. Na kwa hayo tuna mapendekezo ambayo tunasema, kwanza serikali lazima waongeze mambo ya patrols. Ya patrols ya security hapa town, la wa improve pia mambo ya lighting. Hii mambo ya patrol nasikia kwamba kuna gari ya Kapsabet police station kubwa sana Nandi County headquarters haina gari ya kufanya patrols. So tunauliza stakeholders ambao wanahusika katika department wahakikisha kwamba kuna mobility ya polisi, waweze kusonga kama kutoka area moja mpaka nyingine, waongeze patrols.
Kama wana biashara yetu iko kwa mahali ambapo si mzuri sana katika mambo ya security. We want to tell the people who are responsible for security in our town, let them take care of our properties and our businesses, because kama mwanabiashara umewekeza biashara yako alafu kidogo biashara inafunjwa, kuna wezi mahali, inatuweka kwa hali ya waziwazi kama wanabiashara.